Abatuza bawangalira mbizinga byekome mu district ya Mukono bawanja gidombaka wawe mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Fred Kayonda basula omukono ku nsonga z'ebyobulamu zibagamba nti embeera mwe bakolera tewoomya nakabululu bano okuva ku bizinga okulirwanga muto Kibatiira Lubembe Nkambi Mpya n'ebirala bagamba nti ebbanga ddene buli mukulembeze yeerabira ebitundu byabwe kwe kusaba ono abakolere ku bintu ebibasoomooza omuli ebyobulamu kw'ossa n'obutebenkevu naddala okubafunira amataala okumalawo ekibululu ababbi kye bakozesa okubatigomya. Kati yo mbaka Fred Kayonda bagumizza nti wadiramu okukwata enkasi wamma gwe bebasabye agenda kubitereeza.